bichana paru paru noel
produce power
priceless vile you go priceless I wanna bask in her brightness and I go namte kanado mi namte kanado priceless tunafanana she's my likeness my words ananipunguzia kona likeness oh siezi keep calm I shine and just shout I'm so sinyamazi siezi chinyamaji leo naweka wazi mi ni mwesi wako you're my maji kwenye kiangazi buzi be my nazi mi ni mwesi wako wanangoja mtandaoni waone tumewachana watangoja sana watangoja sana wanangoja mlangoni vita tumegombana watangoja sana watangoja sana
ah unanidundisha moyo dudu did you know unanitepesha dudu gangsta bondia kwako najiwachilia hapo zamani ndulifanya niende kuku if you ever need saving neza jigeuza benki niko ready ku bleed iwe damu ama senti kauna run with me hiyo ni ratified dating kila sekunde na we ni prime time sign aweka tick tick usichafue moyo chafua shati na lipstick mwah wakisha moto na matchstick wah penzi ni changa kotini kwetu kitanda wakishuka mina panda kifuli tutabai tufike lubavi sarbia nimekupata ubavu wangu umenikamilisha wambea usiwape nafasi ya kukukasirisha kwao kutuongelelea
wanangoja mtandaoni waone tumewachana watangoja sana watangoja sana wanangoja mlangoni vita tumegombana watangoja sana watangoja sana
unanidundisha moyo dudu did you know unanitepesha dudu gangsta bondia kwako najiwachilia hapo zamani nilifanya niende kuku
priceless feel you go priceless I wanna bask in her brightness and her glow mnamte kanado mi namte kanado